Ooh, yeah. Ooh, ooh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey. Kinga manjang sena mali. Wafele wangi la shuta. Utena ngimoshe diskati. Ngimuyeke phansi inkinga yamangisena mali wafele wangilahluta uthena ngimoshele isikhathi ucela ngimuyeke phansi. I'm gonna celebrate my Valentine. 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 My Valentine. Yeah. My Valentine. I see you my Valentine. I see you my Valentine. September Clementine. September Clementine. Darling. What a man this night. What thing I'm nengi kusibari kanti sethola baphila kamnandi. Sethola baphila kamnandi nami. Ngamtshela ukuthi insuku ayifani. Ngamtshela ukuthi insuku ayifani. Ngizovuka ngiyophanda isifani. Mhlampe ngizobuya nemali. Impilo isiyashintsha shintsha baby ngobu. Jabula wena namhla kusasa kujabula omunye. Ngempeze ngisikhalayo ngithi kusasa sosuku. Nesikhalo shiyayo ngithi kesofa lomunye. Ngamtshela ukuthi insuku ayifani. Ngamtshela ukuthi insuku ayifani. Zovuka ngiyophanda isifani. Mhlampe ngizobuya nemali. Nkinga manje angisenamali. Wavele wangilahluta. Uthena ngimoshele isikhathi. Ucela ngimuyeke phansi. Inkinga yamangisena mali. Wavele wangilahluta. Uthena ngimoshele isikhathi. Ucela ngimuyeke phansi. I'm gonna celebrate my Valentine. 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 Yeah. My Valentine. Njengoba usungala kwentombi ngenze. Kabe kanti yini sono samhlabeni. Noma ungenamali angimele abesothandweni. Impela ngiyabona iqiniso alikho emhlabeni. Kodwa bathayikha khalela ngaphakathi. Jabukile ikhasi kwinhliziyo ngaphakathi. Ungishiye ulida. Ungabi namali uthena yena manje usefuna kabazomkhipha. Thena yena enhliziyweni yami manje useyayikhipha. Ngoba mina ngibanga stress ngilethela ukushisa. Hayi ke mabhebi lento manje siyangidida. Kanjalo nje kalula ke wena usuyangishiya. Sengitshela ukuthi mina ngimbangela imincisa. Usethi mina useyayikhipha. Ngisenamali wavele wangilahluta. Uthena ngimoshele isikhathi. Ucela ngimuyeke phansi. Inkinga yamangisena mali. Wavele wangilahluta. Uthena ngimoshele isikhathi. Ucela ngimuyeke phansi. I'm gonna celebrate my Valentine. 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 My Valentine.
Celebrate my Valentine. I'm gonna celebrate.
I'm gonna celebrate.
Cause you were like, I'm
sick.
I'm gonna celebrate.
I'm sick.
I'm gonna celebrate.